Fix Media Production.
Sawa ya kwetimenti, mukama njagala kulaba. Hey, okoze bikulu jendi, okoze binene mukama. Abalalanga bagenze, mukama, kwanzisa mu kifuba kyo, musangula maziga. Naswaza abalabe bange, mazima sanyusizwa mutima, tambula nenjaga. Buli kimu ndaba kitambula, muntaddeko feva mukwano. Jagala ndabe ku masobo tata agajule chisa atasusula mulanji atasusula mawanga ontuziza nabalangira mukama nino kulaba mukama jagala nyo kulaba kuba wasanyusiza mutima gwange wasanyusiza bantu bange emikwano jange botyo jagala ndabe ku masobo fukamire kukwate mungalo Mulirwe nkuloza nsima mukama Alina byonna Mukama njagala nnyo kulaba Kuba wasanyusiza omutima gwange Wasanyusiza abantu bange Emikwano gyange bwotyo Njagala ndabe ku maso Fukamire kukwate mungalo Mulirwe nkuloza nsima mukama Alina byonna Supapa wange Nasima ntambute nawe Gakwe tegeleza Tewali akwenkana Tewali tata kufanana Abantu balimba Nebe boke na bukusa Usubizo tukiriza Woyo kere nswezi zivawo Negomba nyomo kama mbenga nkulabako Omurani na mige Eya rani na yobu Na mwandu ya kwesiga Ebi achibye nebijula Wakole ebye wundu na abange tulino kulaba Mukama njagala nyo kulaba Kuba wasanyusiza mutima gwange Wasanyusiza abantu bange Emikwano jange botyo Njagala ndabe ku maso Fukamire kukwate mungalo Ulirwe nkuloza nsima mukama Alina byonna Jagala nkulabe kumukama Watumbiza wakule nyo Ninge mpungu mubanga hey. Obanze nkusinze ntia Mukama nkusute ntia Mtuziza na balangira mukama Nino kulaba Olive mbiro oza nsima kabaka Alina byonna Olive mbiro oza nsima Mamunene, alina byonna
Nino kulaba, nino kulaba, nino kulaba Nino kulaba, njayana, nino kulaba Byokoze bikulu jeni, byokoze bikulu tata Jonzi jawala mukama, jonzi jawala sebo
Fix Media Production.